provavite, provavite.
Sata tu si joro shift yanjye bitangiye imuze ikintu nze life kaze nihariye gucomoka home hood ipfuye nakatiye muryango wuje urwanga iryarya nyinshi itajugunye ni life y'abakuza imitima itatse inkomere indaya n'abacaca imitwe yuzuye urugomo isura ikanga amaboko y'inkovu z'ibikomo bene imana umusore watawe akiri muto mama guti giti kwasha no kubaka urugo viye guhemuka hinduka siba umutuzo gukura byiwe gutandukanya icyasururo gufunga kwiruka imihanda guti giti fungo zafa nzakira fundirara ku nzira mutwe hazishaza nani biya nsundira sinyibigura ndacyo bavunagura dushuduce mpaka bibahaye gukura stream ziwe mutwe ushora misike bitekereza ikayi kwandika biranga bike push talent basi turi kamisire bose imanje basandika narapfuye marira turiri imihanda imana niyiyase mahera dutigita haso nyinshi ninutasi wanji ntege gute kandi uri icyo nazi wasi biritsiko nana kimwe naza marira turiri imihanda imana niyiyase mahera dutigita haso nyinshi ninutasi wanji ntege gute kandi uri icyo nazi wasi biritsiko nana kimwe nazi
iyi mihanda tuhigiramo buri umwe abafite inkike yiwatoreramo gusa ubaye kweja ntawe ukwiyumvamo nirazima icyambu utarizi warigwamo yeah ukwishaka kwanga umuyisha kubizi ubishyize hazarana uwo mukajya imbizi ubundi nsinzi ukayimanuza insingi ukanigira umusinzi w'urunyana uri imfizi subwo ni nk'iki wavuga numvishe ino n'ikibazo unyereka se nabonye ino gubwa gakino ubu kageze mu kibuno wumve ko duhindutse abaweretwe dukunda indyo ibaze nawe itawuni utasangamo isugi gusa ibyo nabirenze ubuzi ndayica umugi abacuruza imana nabo baka ibyacumiho iminsi basigaranye ndayibarira ku ntoki
marira turiri imihanda imana niyiyase mahera dutigita haso nyinshi ninutasi wanji ntege gute kandi uri icyo nazi wasi biritsiko nana kimwe naza marira turiri imihanda imana niyiyase mahera dutigita haso nyinshi ninutasi wanji ntege gute kandi uri icyo nazi wasi biritsiko nana kimwe naza.